SBS Audio is supported by advertising.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Tanya Plibersek ayaa wasaarad ku hoosaysa tii hore ay u haysay loo dhiibay iyadoo laga dhigay wasiiradda adeegga bulshada markii ra'iisul wasaare Anthony Albanese uu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada cusub ee muddo xileedka labaad.
I'm deeply humbled by the trust that was put into my government with the election.
Ayaan ugu qashucsanahay in dawladdayda la aaminay oo dib loo doortay, mana aha mid aan si fudud u qaadanayna, ayuu yiri. Kaasina wuxuu ahaa ra'iisul wasaare Anthony Albanese oo ku dhawaaqay golihiisa wasiirada ee cusub. Qaar badan ayaa xilalkoodii hore sii haya, waxaana ka mid ah Richard Miles oo sii ahaanaya wasiirka gaashaandhigga ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka. Jim Chalmers waxa uu sii haynayaa khasnadda, halka Penny Wong ay wasiiradda arrimaha dibadda sii ahaanayso. Iyadoo Bill Shorten uu baarlamaanka isaga baxay mas-uuliyadda NDIS-ta, waxaa kala qaybsaday Mark Butler iyo Jenny McAllister.
She is someone who has a capacity to have a great
wa qof awood u leh aragti dheer oo aad si qoto dheer arrimaha u fiirisa, waana nooca ama qofka aanu u baahanahay shaqadan. Tanya Plibersek oo ah garabka ay iska soo horjeedaan Albanese ee xisbiga gudihiisa ayaa noqotay wasiirka adeegga bulshada.
She was very positive about the portfolio.
Si aad u fiican ayay u aragtaa xilka loo dhiibay. Mary Watts ayaa la dalacsiiyay oo waxaa loo dhiibay wasiirka bii'adda.
Murray is an outstanding performer as a minister.
Murray waa wasiir shaqadiisa aad uga soo baxa. Bii'adduna runtii waa jago aad muhiim u ah. Waa midda keliya ee aan weligay weydiistay, ayuu yiri intii aan baarlamaanka ku jiray. Aan Cali ayaa lagu soo daray golaha wasiirada markii ugu horreysay, iyadoo loo dhiibay horumarinta caalamiga, ganacsatada yaryar, iyo arrimaha dhaqamada kala duwan. Laba wasiir oo muddo xileedkii hore wasiirra ahaa ayaan wax xila loo dhiibin. Mark Dreyfus oo hore u ahaa xiriiraalyaha guud, iyo Ed Husig oo hore u ahaa ama u hayay jagada sayniska iyo warshadaha, waxaana xilalka ay ku waayeen wax qaybsiga garabyada xisbiga gudihiisa. Qaybaha xisbiga ee ku kala duwan aragti ama gobollada laga soo doortay oo loo yaqaano garabyada ama factioniska ama kooxaha ayaa tiro go'an ka hela wasiirada, iyadoo hadba ku xiran natiijada doorashada. Garabka ayaa soo magacaaba xubnaha ay doonayaan in wasiirra looga dhigo ama golaha wasiirada lagu daro. Markaas ayuu ra'iisul wasaaruhu go'aansadaa wasaaradaha dadka uu u dhiibayo. Doorashada kadibna, garabka midig ee Victoria oo uu hogaaminayo ra'iisul wasaare ku xigeenka Richard Miles ayaan xubno ku filan hore u haysan, waxaana la siiyey laba jago oo dheeraada oo waxaa la kala siiyey Sam Ray iyo Daniel Molino oo iyagu galay labadii boos ee ay baneeyeen Mr. Dreyfus iyo Ed Husig. Mr. Husig ayaa dhaliilay tallaabadan isagoo eeda dusha ka saaray Richard Miles.
When people look at a deputy prime minister, they expect
marka ay dadku eegayaan, ayuu yiri ra'iisul wasaare ku xigeenka, waxay filayaan inay arkaan nin hoggaamiye ah, ee ma filayaan inay arkaan qof kooxaysan oo dadka dhabarka ka joogta. Ra'iisul wasaaraha ayaase difaacay qaabka xisbigu u qaybsada jagooyinka, isagoo sheegay inuu sidii caadiga ahayd uu u dhacay una la hadli doono Ed Husig. Wasiiraddii hore ee isgaarsiinta Michelle Rowland ayaa noqotay xiriiraalyaha guud. Dhanka kalena, Susan Ley ayaa loo doortay inay noqoto hogaamiyaha cusub ee xisbiga Liberaalka. Laakiin waxaa jira walaac ah in qar laga tuurayo maadaama ay noqonaysa haweentii ugu horreysay oo la doortay iyadoo xisbigu qalalaase weyn galay kadib doorashadii. Susan Ley ayaa la doortay markii ay tiro isku dhow kaga adkaatay afhayeenka khasnadiga isbahaysiga Angus Taylor, iyadoo xisbiga la rabo inuu ka soo kabsado guuldaradii weyneyd ee ka soo gaartay doorashada.
We listened to the Australian people on Saturday, and we will continue.
Waanu maqalnay shacabka Australia ayay tiri go'aannadii ay sabtidii doorashada ka gaareen dalka oo dhan waanu dhageysan doonaa waana in xisbiga liberaalku ixtiraamo Australiyada casriga ah oo uu ka turjumo Australiyada casriga ah oo aanu matalno Australiyada casriga ah ayay tiri waxa markii ugu horeysay baarlamaanka looga soo doortay kursiga Farrer la yiraahdo oo gobolka New South Wales ku yaala 2011 waxayna hore u soo noqotay wasiirada ama wasaaradaha sportiga caafimaadka xanaanada dadka waayeelka iyo waliba bii'adda
madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast Google Podcast Spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.